madaxa hay'adda qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha xuquuqda aadanaha Volker Turk ayaa sheegay in kumanaan Falastiiniyiin oo qasda ku nool ay la kulmayaan duqeyn aan kala joogsi lahayn oo ay Israa'il halkaasi ka waddo ku dhawaad 3 toddobaad. Waxa uu sheegay in kumanaan qof lagu dilay duqeynta, kumanaan lagu dhaawacay, isla markaana dhismayaal isugu jira deegaan, masaajido, xarumo caafimaad iyo furrooyinka rootiga lagu burburiyay duqeynta. Afyeenu hadashay Volker oo la yiraahdo Ravina Shamdasani ayaa sheegtay in duqeymaha lagu dilay qoysas dhan oo ay ku jireen qoysaska shaqaale ka tirsan hay'adda xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay. Waxay sheegtay in dad argagaxsan oo aan seexan ay habeenkii oo dhan bannaanada jiifaan, waagana uu ugu baryo.
Despite its repeated orders to residents of northern Gaza to move to the south, suggesting it is safe.
Waxay tiri inkastoo Israa'il ay ku celceliso amarada ah in dadka ay ka baxaan waqooyiga Gaza oo ay dhinaca koonfureed aadaan halkaasi oo ay ku tilmaanto meel ay ku badqabayaan, haddana maalmihii u dambeeyey waxaa soo xoogaysanayay duqeymaha ay ciidamada Israa'il ka geysanayeen deegaano ku yaala koonfurta iyo bartamaha. Dhinaca kale ayay tiri duqeymo culus oo loo geystay bulshada ku nool waqooyiga Gaza ayaa sii socota, marka meel ay dadkaasi ku badbaadayaan ma jirto.
Hay'adda
qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca cunnada ee WFP ayaa ka digtay xaalad musiibo oo sii xumaanaysa oo soo wajahaysa kumanaan reedka Falastiiniyiinta ah oo ku nool Gaza. Israa'il waxay qayb ahaan qaaday go'doomintii ay ku haysay Gaza 7 ka hor kadib cadaadis caalami ah oo ku aadan in magaalada gargaar bani aadnimo la gaarsiiyo. Wixii markaa ka dambeeyey qiyaastii 47 gawaarida xamuulka ah oo raashin, biyo iyo dawo siday ayaa loo ogolaaday inay Gaza ka soo galaan xuduudda magaalada Rafax ee dalka Masar. Hay'adaha gargaarka ee qaramada midoobay ayaa ku tilmaamay gargaarkaasi mid aan haba yaraatee waxba ka tareynin baahida magaalada taala. Dagaalka Gaza iyo mushkiladan ka taagan ka hor ayay hay'aduhu sheegeen in maalin kasta Gaza ay geli jireen 450 gaari oo sida sahay gargaar bani aadnimo ah. Isagoo ka hadlayay magaalada Qudus ayaa wakiilka WFP ee arrimaha Falastiiniyiinta Samir Cabdul Jabbar waxa uu sheegay in Israa'il aysan ogolayn in sahayda aasaasiga ah sida shidaalka loo gudbiyo Gaza. Waxa uu ka digay shidaal yari ba'an oo hakad gelinaysa dhammaan howlaha kale ee gargaarka bani aadnimo ee Gaza ka socda. Waxa uu ka digay in furrooyinka soo saara rootiga ay dadku cunaan ay xirmayaan maalmo gudahood haddii shidaal aysan helin Gaza.
In the beginning, WFP worked with 23 bakeries to provide fresh bread, and that was supposed to be reaching only maximum 200,000 people.
Bilowgii colaadda buu yiri WFP waxay la shaqaynaysay furrooyinka si ay dad gaaraya 200 kun oo qof oo ku nool goobo ay gabaad ka dhigteen u siiyaan rooti, laakiin shidaalka oo gabaabsi ah maanta, keliya 2 foorno ayaa awooday inay shaqada sii wadaan. Berina waxaa laga yaabaa in midoodna aanay awoodin inay sii shaqeyso. Ma sugi karno oo indhaha kama sii egan karno, buu yiri dadku inay macluul iyo gaajo u dhintaan.
We cannot sit and wait for people to starve.
Abdul Jabbar waxa uu leeyahay WFP waxay sii wadaysaa raashinka gargaarka ay ku sii diyaarinayso meelo kala duwan oo banaanka Gaza si durbadiiba ay dadka ula gaarto marka loo ogolaado inay geliso. Waxa uu intaasi ku daray in WFP ay qorsheynayso inay raashin nafbadbaadina gaarsiiso dadka badan 1 milyan oo qof 2 bilood ee soo socda. Sidaasi oo ay tahay, buu yiri, taasi ma suurtoobayso haddii aan la helin badqab howlaha gargaarka lagu wado iyo shidaal u ogolaada furnooyinka rootiga gargaarka ah dadka siiya inay sii shaqeeyaan.